kawia, sio utamtu taukiumia, takwa pembeni yako kilialia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio, mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa ubongo. Wa mtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Navyo nipa kwa chinu, navyo nipa kwa chihuna, nifanya nisizi bombo klat. Bombo klat. I love the way that you feel me, your body will kill me, wani furuga kili bombo klat. Bombo klat. Mamona sigo kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akili yangu na itanganya. Ile pum pam pupi na puki gandana. Oya, 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 oya.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm praised with your love, that is what I see. Everything is nice. Baby, uno uno pinda cheza kukonya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby, umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki designer na yangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki na ipandilia. Na nawapa take five wana kufuck you. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuna nyonge weta pizza ni pop champagne. Wakisha juu payday pieces in a swing swing. Tati mshamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo crack. Bombo crack. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani furuga kili bombo crack. Bombo crack. Kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akili yangu na itanganya. Ile pum pam pupi na puki gandana. Go down, go down, go down, go down. Where? It's Ika. Where can you? Where?
Shama kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now.